Al King FT the Chopper.
Penzi lako misitamani, potelia mbali, moyo wangu pone, kumbe wewe ni kupe. Penzi lako misitamani, potelia mbali, moyo wangu pone, kumbe wewe ni kupe.
Vile tuliset, nilikuambia call one, dolu nipea promise. Fake promise, lakini mwako na biga penya joni kutakuwa dark. Weather itakuwa chidi, sky itakuwa cute. Shakrumia signal, limbo juu yako. Anyway, don't mind, tone tone ili make fly. Stupid kuku, anatagia kwa neighbor. Migu ili tembea, mikona ili kushika. Kube mlikuwa mapacha, identical kachapa. Nilikutaja tu, Agnet, saa zingine nilikutaja tu. Linet, fana na shilingi, kwa ya pili. Likewise kama mfalme noti, yani ulikuwa top of 5, miss top of 2, miss nani alikuwa kwa gang, you are the one.
Penzi lako misi tamani, poteli ambali, moyo wangu pone, kumbe wewe ni kupe. Penzi lako misi tamani, poteli ambali, moyo wangu pone, kumbe wewe ni kupe. Hali yako singetamani, hotel ya pote, mapenzi yako initoke, angali usije kona. Kwa barabara chuki onana, usinite pote, mana staki kukona, ulinumizaga moyo. Penzi lako sikutamani, nilikuona kumbali, mtima wangu liumiza, kama garuli mpita. Lewe nikusahau, wacha namba yako nifute, wacha nikublock pote mbali. Penzi lako misitamani, poteli mbali, moyo wangu pone, kumbe wewe ni kupe. Penzi lako misitamani, poteli mbali, moyo wangu pone.
Dinjo, amesha ima, zile zina peperusha. Butterfly, ukapenda nikiva, suspend na tie, goda kani bresna. Fat family, ukawashua kwenu nitaleta dawale. Tukapendana kama mboga kana nyasuguta. Tukanyemeleana kama usiku na mchana. Ukaanza kununa, pete ukajaza mkono. Ukagawia wengi loya, usikupenda kurudi. Wakati jino inauma, sababu we do dentist. Wauma, ukiona jeneza, asha itwa late. Ilikuwa mwezi wa sita, was too late. Beta nikae na adui kwa nyumba than Shepherd Lafiki Fala. Atiniwa pesa up kwa game, I don't need place, I chase them. My team fearless, careless, na lala on set. Na Mr. Endless, insufficient credo. Imefika mwisho, ukawa silent, ile silent ya kifo. Nige kupea maua, ukiwa alive, now ni memories too. Siyazi describe kwangu sunrise kwa uso yako isha set mwisho. Kiales mtoto wa dando, lakini you just go and usirudi. Titanic ship isha maliza story, full stop.